another South African song. This time it comes from the Transkei. It's a Xhosa wedding song. Xhosa is my native language. Back home, those who do not speak Xhosa call the song the click song, simply because they find it rather difficult saying uqonda twai. Igqirha lendlela ke nguqongqotshwane, igqirha lendlela kutsha nguqongqotshwane, igqirha lendlela yoba nguqongqotshwane, igqirha lendlela kutsha nguqongqotshwane.